ngobunjana ndiyawayeka sefane kathi sifana ngobumbhaqa uzoqabela ukufana nifana ngobumbhaqa usukujonga ukufana manifana ngobunjana ndiyoyeka sefane sefana ngobumbhaqa yakhonje ndiwunyela katshayinile mba
Se fala em rabo pão.